Zero six. Yani kama taekwondo nitapigana ticha kwa ajili yako. Kwako naona uhondo, basi nikubali niwe wako. Uzuri na ujua mimi niwe uko akilini. Wale wanakacha wezani, umenipa nini jamani? Hata nikiwa darasani sisomi na kutamani. Yote na yosema siutani, fanya basi unipe nafasi. Sijui nilewe mpaka nizime, kama masai kuja nazime. Kipimo joto njo unipime, teacher nisha fall in love. Unachotaka sema, niko tayari my love. Sitoketi nasimamu, nisha kupenda my love. My lover, my love, enjoy. My lover, my love, enjoy. My lover, my love, enjoy. Nisha kupenda my love. My lover, my love, enjoy. My lover, my love, enjoy. My lover, my love, enjoy. Nisha kupenda my love. Walimu wako na shepu, walimu wamechanganya. Walimu wananifanya tasilali, usiku wananipandisha makali. Ha, amesha nipa sigino, hata sema no. Uzuri wake haufana ni shingo. Haya mapenzi kweli, asha nipa nafasi ticha mina enjoy. Ha, kweli mina enjoy. Aina ganku feli, na vile na kupenda kwako niko hoi. Mini kalamu kwako nita mwaga wino. Nitakupenda kichwa paka kisigino. Ili penzi letu rumba za awili, itawazungu ticha zidisha miguno. Unachotaka sema, niko tayari my love. Sitoketi nasimamu, nisha kupenda my love. My lover, my love, enjoy. My lover, my love, enjoy. My lover, my love, enjoy. Nisha kupenda my love. My lover, my love, enjoy. My lover, my love, enjoy. My lover, my love, enjoy. Nisha kupenda my love.
Champion Studios, baby.